Aquí corro ni me chicas y mochte. Le vi le morial y ni chocha ni maicre. Aquí corro ni me chicas y mochte. Le vi le morial y ni chocha ni maicre. Las mutachi, las mutachi. Lazmu tachi utengishwa vula inani. Lazmu tachi, lazmu tachi. Lazmu tachi utengishwa vula inani. Lazmu tachi, lazmu tachi. Lazmu tachi utengishwa vula inani. Lazmu tachi, lazmu tachi. Lazmu tachi utengishwa vula inani. Sona jamu kamna koropo na rival. Panorama God views, revival. Nakuja na good news kama Bible. Champion Babola nafanyo kwa disciple. Dana rani we chacheza na time time. Dirauza kiuziza ndo forms are mine mine. Tiang banyune za buktaki design zine. Murambogi kuna jwa obivi fine fine. Utaipata pretty girl bada dana dina. Original gote gote sisa China. Pedeji pedeji na si first time. Na neutralize mbori kama equalizer. Kuru nimeshika azimu each day. Na vile murali ni chocha ni maikre. Ati kuru nimeshika azimu each day. Na vile murali ni chocha ni maikre. Lazmu tachi, lazmu tachi. Lazmu tachi utengishwa vula inani. Lazmu tachi, lazmu tachi. Lazmu tachi utengishwa vula inani. Sijai tolerate mbrainers wanabadilisha route. Lengo yo dance yo nambatia side view. Rada nija mosu duke nyutadu. Wata tujwe na nini better than who. Hawa mini mini mjaka but me gwan with it. This na ordinary girl so me gwan with it. Backside ukwaga heavy heavy wavy wavy. Dance style ukwaga deadly never lazy lazy. Wanalia yo jina codes where me get it from. This Alex side but you already know. Wana nita wrong don't you render me wrong. Me a the teacher general tango way before. Aki koro ni meshika azimu each day. Morali ni chocha ni maigrate. Aki kuru ni meshika azimu each day. Na vile morali ni chocha ni maigrate. Lazmu tachi, lazmu tachi. Lazmu tachi utengishwa vula inani. Lazmu tachi, lazmu tachi. Lazmu tachi utengishwa vula inani. Lazmu tachi, lazmu tachi. Lazmu tachi utengishwa vula inani. Lazmu tachi, lazmu tachi. Lazmu tachi utengishwa vula inani.